jarama Diadia
jarama miña
on markino ko fi o covid 19
o ha joni mido wadane didi min kadi mido tawa e mum
hin Diadia kala jogido duubi 18 no handi e de marke sinabe yimbe do sonnaabe sowibe be sonnaabe wonbe muyninde be maadu yimbe nawnube be
ko honno fi be himbe de covid 19 nangi be
hay yimbe dikkube ben o covid 19 no hani markade si lebbi tati fejji bawto ko be dikki ko
e yo ne konta waata markade
dun satta Diadia hido way markade di blue zone jido kalum dixin kagbele yataya centre islamique donka stade nongo madun ka cuudi quartier hido way kadi nodude 115 be halano on suudu bundu on battade ndu kade marke wona wadede do de marke yobe taaki kadi sikke wo ala hide moddi fop hino noddita ittande ma hande marke hiwon hore mon hiwon luttube be ko hewtinane en o kibaru ko ay necessaire do ballal breakthrough action tambitande USAID.